Mwakhala bwanji alimi konse komwe muli ndakulandirani ku program yoyamba ya chuma chili mtaka pano pa Maziko Radio. Mprogramu iyi tizikambirana nkhani zosiyana-siyana zotukula ulimi wathu. Makamaka tupofuna kubwezeretsa chonde mu mtaka. Mprogramu iyi tizikhala tikukambirana nkhani zosiyana-siyana zotukula ulimi wathu. Maka tupofuna kubwezeretsa chonde mu mtaka yathu kuti tidzikolola zochuluka. Mprogramu iyi lero muli ndine Pauline Kalumikiza Mbukwa. Lero mprogramu iyi ticheza ndi nkuluona za mbeu ndi nthaka kuchokera ku sukulu ya ukachenjede ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Luana Dr. Kabambe. Poyamba kucheza kwathu kunali chonchi.
Ndimakira ntchito ngati kwa katswiri wazolima mbeu ndikuyang'anira nthaka. Ife kudziwa kwambiri nso kuti chaka chino ndicho tikumbukire tikanizire nkhani imeneyo ya za nthaka. Ndiye ife kudziwa tikudziwa komanso tili wakonzeka komanso tine kuti tili kale mkati kutenga nawo mbali pa ntchito imeneyo kugwiritsa ntchito mwayi umenewo kuti inafenso tionetsere kuti tikutenga nawo mbali pa nkhani imeneyi ya za nthaka.
Anthu ena nkumafunsa kuti momwe titizikamba za mbewu tikukamba za nthaka, kodi kufunika kwake kwa nthaka ndikotani?
Zomwe kwambiri funso imeno ndila bwino zodziwikiratu kuti chon tikufuna kuti tikolole bwino. Ndiye chakachi chaikidwa kuti pokolola bwinopo tikanzire za nthaka, chikwaiti mbewu yoti kuidzala mu nthaka. Ndiyeno kumbali ya mbewu tine kuti ntchito zambiri zikuchitika, komanso anthu ambiri amadzikola amavomera kuti ulimi umayenera kuyamba ndi mbewu, komano zikupitilira kuti anthu akumadzala mbewu ija basi no kusasamalira nthaka yawo. Ndiye monga ngati mutiyekeze kumalai kuno limene ndiye vuto lalikulu. Mbewu zabwino tilinazo, dziwa makampani ambiri akuti patsa mbewu nyemba chimanga mbewu zosiyana siyana zabwino zoti amanena kuti tikhoza kupeza 10 tons imene ili matumba 200 pa eka imodzi chitekeze chimanga pamene alimi akungopeza 50 angakhala atadzala mbewu yabwino. Ndiyeno ndichifukwa chizizi zofunika tsopano tiyaphunzitse anthu aganizire kwambiri zokusamala nthaka kuti dzithanso kupereka zokolola zabwino.
Mwanena kuti kuno ku Malawi ndi vuto lalikulu kusasamala nthaka, vuto imene ndilalikulu bwanji mudziko muno?
Nthaka vuto ndilalikulu kwambiri zimadalira ndi dera lake. Muona kuti madera amene kuli mapedi ndiposo kuti sikwa cha vuto lenilene ndikuti nthaka imako koloka, koma ngakhale so kumene kuli kumalo kwa flat kwa cha sengati kuli yonge kuno muona kuti nthaka sikusamalira bwino. Kusasamalano bwino kwachi kumakhala kuti anthu kusasamala posafuna kutsira fetereza, komaso be kusasamala posafuna kuibwezera manyowa kapanaso tikakolola tingotenga mapesi onse ndikawo chance kumene kwa ndikusasamala nthaka chifukwa ndiye kuti tikuilima tikuikololamo zambiri osabwezeramo zimene tikuyenera tichonde cha munthaka. Komanso ambiri sakutsatirabe zinthu zothandizira kuti nthaka ichakhale ndi chonde mwachitsanzo kuthandizira kukasinthasintha ndi zina zotero zimene zimathandiza kuti mizuina idzitha kutipula nthaka ija ilowe pansi tiyekeze akasinthana-sinthana mbewu mwina kudzadzala mbewu zimene zimatipula monga kati nandolo komaso monga ngati mitengo ya agroforest. So sezo zikupangitsa kuti nthaka ibwerere mbuyo.
Kodi inuyo mukuona kwanu kapena mulimi wina thofusa kuti chotsatira zotsatira zake ndi chani ngati munthu sakusamala nthaka, chingachitike ndi chani pa moyo wa mulimi kapenanso ku dziko lathu?
Zoma kwambiri chimene chingachitike kwa moyo wa mulimi ngakhale aliyenseyo tiyekeze kuti ngakhale mulimi tipoyamba makolola bwino, koma ngati akungopitiliza osatsatira malangizo kawiri-kawiri mudzaona kuti adzayamba kuona kuti zokolola zake zikuchepa. Tsopano ife akatswiri tikabwera kudzayeza nthaka ija ndi mmene timaona kuti zambiri zambo zatsika pansi mwachitsanzo ngati nthaka imatha kuti sakusamala bwino timapezeka kuti yambo khala ya mchere ya asidi chifukwa chosasamalidwa bwino kapena nthaka ija yamba kusowa zinthu zina zimene chakudya cha mitundu-mitundu chifukwa choti akungodzala mbewu ya mtundu imodzi-modzi imene ikugwiritsa ntchito chakudya cha mtundu omwe-mweyo ndiye chathamo. Koma akamasintha-sintha nthaka ija imasamalidwa, komanso ngati sakusamala bwino nthaka ija imakokoloka ndi mvula. Nkhale malo a flat ndi bwino alimi ndithu tisamali kuti tilekeze kulilonge kuno ndi dera la flat, koma muonabe kuti anthu akungolima mizera motsatizana ndi kumene madzi akulowe amalowera kuchitsika zote lozo zinto zone kwa zazi ngono po matafuzaka 5 vika mna 10 mzamva mtako tisitukulo lanso bwine madzi sa ntaka siku gira madzi kikwite njira njira zoene na bodida uni
Chaka chino tukumbukira za ntakai ndi chani chomwe mwina munga nende kuti muchite ngati inuyo ukala mtsogoleri wa bungwe lo yongana za ntaka la Soil Health Consortium ku Malawi
so mkwambiri ife ndifo kondwera kuti chaka chimene chichabwera pamene ife ya bungwe la Soil Health Consortium of Malawi bunge lozi tandizira kuti tikweze uchiti ulimi kusamala yamuno ntaka tidatiripo tinakhazikisidwa zakaziviri zitatu zapitazo ndiye pano tili mkati mukira ntchito yathu ndiyeno chaka chimene chicho chokanizira za ntaka chatipeza ndipo tikutenga nawo mbali kwambiri choyambirira chimene tikutenga nawo mbali kwambiri ndikufalitsa motenga ngatamene okupyola pa wireless ngakhalenso tikuganza kuti tufalitse motenga akusamala yamuno ntaka kupyolanso pa kanema Komaso kuchekela hapo tsopano tikufuna tikale ndi zinthu zinazo dzivitsa anthu monga ngati masho kukhala ndi tsiku lino lalikulu loti anthu tiyedza kuti akumbutse nkhani imene tiaonetse zambiri zimene akatswiri apeza kuwaonetsa ubwino wake kusamalira nthaka
ndiyo mvera tieni tingomvako uthenga wofunikira Kumbukirani kuti mukumvera programu ya chuma chili muntaka pano pa maziko radio liu la wantu. Cholinga cha programu iyi ndikulimbikitsa nkhani zobwezeretsa chonde mtaka. Malinga ndi kusintha kwa nyengo. Kwina tikuphama kwasha. Nchifukwa chake twalimi tiyenera kusamala nthaka kuti tipindule inde tikhale ndi chakudya chakachonse. Ne kucheza kwathu ndi Dr. Kabambe kukupitilira chonchi.
Ndiyeno chimene chachikulu tikufuna kulimbikitsa anthu kuyambira kusamalira nthakayo komambi ndino mpaka kumapeto kuisamalira isakokoloke komaso polima mbeu zawo asamalire nthaka komaso achite zotsatira zabwino kuti akolole zambiri. Timayembeza kuti mulimi akakolola bwino agwiritse ntchito ndalama zimene angakolitse pa zokolazo kuonetsetsa kuti mbali ina asamalire nthaka aonetsetsa kuti akuidyetsa bwino ngati mizira inali yopotoka yosayenda bwino ayendetse malinga ndi kalozera sonsezo tikufuna alimite kanga takombutsa kusamalira nthaka modzadza bwino.
Ameneo ndi Dr. Venon Kabambe kuchokera ku skulu ya ukachenjede ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Luana. Alimi teni tisamale nthaka kuti tikolole zochuluka. Apaso mvera ndi pamapeto a programu yathu ya chuma chili mtaka. Programu ikufikani ndi thandizo lochokera ku bungwe la Soil Health Consortium komanso mogwirizana ndi bungwe loona za anthu ogwira mtchito m'mawairesi za ku midzi la AMAC. Uthenga ukufikani ndi thandizo lochokera ku bungwe loona za anthu ogwira mtchito m'mawairesi a ku midzi pamodzi ndi bungwe loona za chakudya mdziko muno FAO. Kuta kwanitsa zaka makuma asanu ndawili. Ine ndine Pauline Kalumikiza Mbukwa. Bwanji tikumaneso sabata ya mawa.
Abare, nyauve. Abare, nyauve.